Olwekire nekyebikula newabayo eddoboozi erigamba bebana baana bange abalonde bagenda kubalaga emiyaga ziwunge
Ayoka, fix on Magina, real vibe.